Ekyensu zankoko na dembe nga lumonde Obulungi bugenda kunzita olumumba gamba Kuba akafaananyi wali nga neewulidde olwebeya lw'abannamwandu olulijjula ekidala Singa benjagaddeko bonna mbagatta Ne baddamu ssente n'alibaza bulindo Nga n'empewo bwetanyeenya kutu Nange rupiya zannema n'enkwasa mu baganzi Omuyiggo gwe mbaddeko emaye bujasi Tegusa zenkwasiza nataaka weewo Siri wa mamba sitera kusotera omuwu Bwe kujja nkakujulire nataaba wuusi Wozuukukira odduka ebikunta Onaabira n'amaaso si lugambo Obulamu Katonda kagezo bunkwasaako N'alwawo okutegeera ajja mutegeeza Nakati ensonga endeese mbako ekidongo ye mukyala gw'olina okuwasa tofuna emirembe Anobye ne gw'osigudde okumuleeta ewuwo Weetadde mbulabo singera omukesi Linga kutte ssente mbulumi n'ogula Ettaka eririko enkaaya n'ekasenge Bwe nkodowalira amagezi Walukagga mbeera nga nyombye Katonda sirikyuza mutwe Osigula mukambisa jjojo Ewewaana emunnange entaana Obeera nga aguza ettaka eririko enkaayana Ikulebukanya bwoya kugwa ntumbwe Osigula mukambisa jjojo Ewewaana emunnange entaana Obeera nga aguza ettaka eririko enkaayana Ikulebukanya bwoya kugwa ntumbwe Asiguddwa abaddembe okukutegeera Kirizagana abateekeddwa kutaama N'asooka kukolimira okumuttira eddya Wabba maama baana bawunya obuwulu Emmindi afuuwa nnene k'ofuna ebibamba Ssente abadde ayoloola b'osiraana Migemera wala olumu nagyo givaayo Tubasanga abattiddwa mu by'omuzannyo Yagala mubeere balamu bataayi bange Kwe kujja mpumbirira owona amagombe Omusiguze yeewaana nsabyo biveemu Weddiza nalumansi mukakayemba Osekuuta emitawaana nga gikulumba Amalogoyolesa olinyeza emagombe Terikirikira mukyala tujijira Kugatta n'omusiguzi okukumanyira Omunafu ekimulwanya kumuyimbirira Era atunda puloti okukusaanyaawo Bulumi bwa mukyala we bwe bulinnye nnyo Akemebwa akoleyo ekintu ky'obutujju Omukumu abeera alina okuziikwa Eyabbooba eyaggwa muga Katonda Entaana y'omusiguze tekuba luggi Lwaki weetiba ekizibweko obulwa emirembe obutaabutane Osigula mukamusajja oyo Ewewaana emunnange entaana Obeera nga aguza ettaka eririko enkaayana Ikulebukanya bwoya kugwa ntumbwe Osigula mukamusajja oyo Ewewaana emunnange entaana Obeera nga aguza ettaka eririko enkaayana Ikulebukanya bwoya kugwa ntumbwe Nyimba bikisigula Naye ekizibu okwerabira bba muga Katonda Kamutanda abenga yazaalayo okugamba Babeera n'ebibagatta nga banyumyera Oluusi beera bakaawo kiki ekivaamu Bajjukanya nsonga ziri Omukazi eyasiguddwa okumwesiga ennyo Kkiriza n'obwongo obwo oliko ekikyamye Mukwano gwange sekirijja w'ekinaawa Yasigula mukaano di wali emugongo Yamubba yazadde akaana k'obulenzi Emyaka kaalimu ebiri emyezi musanvu Seeki n'akaweerera okukambazanga Okukajjanjaba ate n'okukalisanga Kumbe ne Arnold wali emugongo Asasula ebintu bye bimu abakazi owunga Naye yali ddiiru ya mukyala Nakiranda Kugambye n'azannya bali okukira entanga Osekirijja efunayo embuto zirinnya Ng'olubuto olumuddo olwalimu abalongo Baabaana abasatu abatali balongo Nga bafaanana nnyo kali akazaalwa emugongo Mukuziika jjo ssentamu ekinaawa Ezireeta akatamiifu k'emugongo Kajja kaleekaana nnyo ffenna ne twesika Zaagala mubbi, zaagala kubba Aliwo kikirijja omubbi w'olulango Wabba mukaano di wali emugongo Kaisa naawe bw'ogenda ozubula amatooke Gwe wabba bane gwe mubbako nga beegiriza Muvumanya abatamiifu naye tubamu Olumojja otwala abaana ku musaayi Bwe balidda nga baboyenzeserwa dda Ndayidde okuva ku nguuli mbako obutunda Bigambo bya katamiifu baganda bange Byabobya sekirijja omutwe omuteesi Yayinawo obusazi bwawo bw'amatooke N'agenda akebeza abaana n'obukambwe Z'abatamiifu bannemera nabavaako Baba ne bwino okugambye okutaba nfuufu Ebyava mu ndagabutonde wali Nga tebiwoomya nakabululu kwali kuswala Amaziga mukwano gwange sekirijja Kubataana abaana yafisaako balongo Abasatu abasigadde ennaku eri mu nsi Baali baano ndi gwe yabbako ekimyula Sechirijia mukweta mwesi futuwa mujaka kachupa kubu tuanga yejia mwesi Sabete kalino kulirongosa Mwesu ulirava na zenivu nana Nekuwa chala weli cholikole Mwasibo mwana na yenga limulijo Nichobu siku zete mwela vira Cholibo siku denta na mutai wangi Fana nakabu zeta keri nikenkayana Nikulebu kanyabuya kukwa ntumboya Sabamba sibu lezire kujasi Awangale Bafi